Mika 1 verse 1. Izwi likaJehova elafika kuMika waseMoreshethi ezinsukwini zikaJothamu noAhazi noHezekiya amakhosi akwaJuda owalibona ngeSamariya neJerusalema. Verse 2. Zwanini bantu bonke uqaphele emhlaba nokugcwala kwakho. Inkosi uJehova ibe ngufakazi ngani. Inkosi sethempelini layo elingcwele. Verse 3. Ngokuba bhekana uJehova uphuma endaweni yakhe ehle anyathele ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba. Verse 4. Izintaba ziyakuncibilika phansi kwakhe nezigodi ziyakuqhekezeka njengegcina phambi komlilo, njengamanzi athululwe emaweni. Verse 5. Konke lokhu kungenxa yesiphambeko sikaJakobe nangezono zendlu yakwa-Israyeli. Siyini isiphambeko sikaJakobe, asiyilo iSamariya na? Ziyini izindawo eziphakemeyo zakwaJuda, aziyilo iJerusalema na? Verse 6. Ngiyakweza iSamariya libe yizihlephu zasendle, nendawo yokutshala izivini, ngiqulele amatshe alo esigodini, ngambule isisekelo salo. Verse 7. Zonke izithombe zalo ezibaziwe ziyakwaphula, nakho konke lukukhokhelweyo kuyakushiswa ngomlilo, nayo yonke imfanekiso ngiyakuyenza ukuba ibe incithakalo. Ngokuba likuqoqile ngenkokhelo yobufebe, kuyakubuya kube inkokhelo yobufebe. Verse 8. Ngenxa lokho ngiyakukhala ngewule, ngihambe ngihlutshuliwe ngihambaze, ngenze isililo njengamakhanka, ngikhale njengezintshe. Verse 9. Ngokuba amanxeba alo awanakuphulukiswa, lokhu sekufikile nakwaJuda kufinyelela esangweni labantu bami naseJerusalema. Verse 10. Ningakulandise eGathi, ningakhali e-Akha, eBhethi-Afera, huquzelani othulini. Verse 11. Dlulani nini nakhile eShafiri, ngobunqunu nangehlazo, abakhe sawanane abaphumi, ukukhala kwaseBhethi-Eseli akunivumeli ukuhlala khona. Verse 12. Ngokuba bakhe Maroti banemiyelo ngokuhle, lokho kubi kwehlile kuvela kuJehova kwafika esangweni laseJerusalema. Verse 13. Buphelani enqoleni ihashe elinejubane, nini nakhileyo eLakishi, lona lalingukuqala kwezono kuyo indodakazi yaseSiyoni, ngokuba iziphambeko zakwa-Israyeli zafunyanwa kuwe. Verse 14. Ngalokho uyakupha iMoreshethi Gadi isipho sokuvalelisana, izindlu zase-Akizibi ziyakuba inkohliso kuwa amakhosi akwa-Israyeli. Verse 15. Ngiseza kwehlisa phezu kwenu enakhile eMaresha oyakunidla, udumo luka-Israyeli uyakufika e-Adulamu. Verse 16. Ziphucule zigunde ngenxa abantwana bokwenama kwakho, wandise ubumpandla bakho njengenqe, ngoba bayakuthunjwa kuwe. Mika 2 verse 1. Wo kwabaceba ububi, benze okubi emibhedeni yabo, ekukhanyeni kokusa bayakwenza, ngokuba kusemandleni ezandla zabo. Verse 2. Bafisa amasimu, bawadluzula, nezindlu, bazisuse, bacindezela indoda nendlu yayo, umuntu nefa lakhe. Verse 3. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, bhekani ngiceba ukubi ngalomndeni, eningayokukhipha kuko izintamo zenu, futhi ningahambi ngokuzidla, ngoba lokhu kuyisikhathi esibi. Verse 4. Ngalolo suku bayakuphakamisa umfanekiso ngani, bakhale isililo bathi, sichithiwe nokuchithwa, isabelo sabantu bami sinikwa omunye, yeka ukubuya kwakhe kimi, abahlubuki babelwa amasimu ethu. Verse 5. ngalokho akubakho ophonsa intambo ngenkatho ebandleni likaJehova.
Verse 6. Ningaprofeti, baprofeta basho njalo, ningaprofeti ngalokho ihlazo alukusifica.
Verse 7. Kuyakushiwo ninandlu kaJakobe ukuthi umoya kaJehova unyinyekile izenzo zakhe lezi na. Awamahle yini amazwi ami kohamba ngobuqotho.
Verse 8. Kepha kade bevukile abantu bami baba izitha, nihlubula ingubo esambathweni sabadlula ngethemba, befulathele ukulwa.
Verse 9. Niyaxosha besifazane babantu bami ezindlini zokuthokoza kwabo, nisusa ezinganeni zabo ubukhosi bami kuze kube phakade. Verse 10. Sukumani nihambe ngokuba lokhu akusikho ukuphumula kwenu ngenxa bayingcosana, niyachitha ngokuchitha okunamandla. Verse 11. Uma bekuhambahamba umuntu okhuluma umoya nje namanga athi, ngiyakuprofetha kuwe ngewayini nangophuzo olinamandla, ubeyakuba ngumprofethi walaba bantu. Verse 12. Ngiyakukubutha Jakobe wonke wakho, ngiyakuqoqa nokuqoqa insali yakwa-Israyeli, ngiyakubabeka ndawonye njengezimvu zaseBosira, njengomhlambi phakathi kwedlelo lawo, kwenziwe ukukhamuluka okuvela kubantu. Verse 13. Umfohlu ukhuphuka ngaphambi kwabo, sebefohlile badlulela esangweni baphuma ngalo, inkosi yabo idlulile phambi kwabo, noJehova usesihlokweni sabo. Mika 3 verse 1. Ngathi zwanini nazinhloko zakwaJakobe, nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli ukuthi akusikho kwenu kwazi ukulunga. Verse 2. Nina nizonda okuhle, nithanda okubi, enebula kubo isikhumba sabo, nenyama yabo emathanjeni abo. Verse 3.
Enidla inyama yabantu bami, nihlinza kubo isikhumba sabo, naphula amathambo abo, yebo, nibaqoba njengokwasekhanzini, nanjengenyama phakathi kwebhodwe.
Verse 4. Khona bayakukhala kuJehova, kepha akayikubaphendula, uyakusitheza ubuso bakhe kubo ngaleso sikhathi, ngenxa yokwenza kwabo izenzo zabo zibe zimbi.
Verse 5. Usho kanje uJehova ngabaprofethi abadukisa abantu bami abathi, besenakho okokuhlafuna ngamazinyo abo, bamemeze bathi ukuthula nongabeki lutho emlonyeni wabo, bamlungisele ukulwa. Verse 6. Ngalokho busuku buyakunehlela ukuze ningabi nambono, kuhlo kini ningabe nisabhula, ilanga liyakushonela abaprofethi, usuku lube mnyama phezu kwabo.
Verse 7. Ababoni bakuba namahloni, ababhuli bayangaze, bakumboza amadevu abo bonke ngokuba kuvela impendulo kuNkulunkulu. Verse 8. Kepha mina ngigcwele amandla ngomoya kaJehova, ngokulunga nangobuqhawe ukuba ngimtshele uJakobe iziphambeko zakhe, u-Israyeli izono zakhe. Verse 9. Ake nizwe lokhu nina zinhloko zendlu kaJakobe, nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli eninengwa ngokwahlulelwa, nihlanakazele konke ukulunga. Verse 10. Enakha isiyoni ngegazi neJerusalema ngobubi. Verse 11. Elizinhloko zazo zahlulela ngemivuzo, nelibapristi balo bafundisa ngenkokhelo, nelibaprofeti balo babhula ngemali, bencike nokho kuJehova bethi, uJehova akaphakathi kwethu na, asiyukwehlelwa ngokubi. Verse 12. Ngalokho ngenxa yenu iSiyoni liyakulinywa njengensimu, iJerusalema libe incithakalo, intaba yendlu ibe izindawo eziphakemeyo zamahlathi. Mika 4 verse 1. Kepha kuyakuthi ngezinsuku ezizayo, intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma, nabantu bayakugobhozela khona. Verse 2. Izizwe eziningi ziyakuhamba zithi, uzani sikhuphukele entabeni kaJehova nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uyakusifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe, ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Verse 3. Uyakwahlulela phakathi kwezizwe eziningi, anqume phakathi kwezizwe ezinamandla ezikude. Ziyakukhanda izinkemba zazo zibe ngamakhuba, imikhonto yazo ibe ngocelemba. Isizwe siuphamisela isizwe inkemba, zingabe zisafunda ukulwa. Verse 4. Bakuhlala kube yilona lo phansi komvini wakhe, naphansi komkhiwane wakhe. Akakho yakube sabisa ngokuba umlomo kaJehova Sebawoti ukhulumile.
Verse 5. Ngoba bonke abantu bahamba kube yilona lo ngegama likaNkulunkulu wakhe. Kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade.
Verse 6. Ngalolo suku usho Jehova, ngiyabutha abaqhugayo ngiqoqa abagxoshiweyo nengenze okubi kubo. Verse 7. Ngenza abaqhugayo babe insali, abadedisele kude babe isizwe esinamandla. UJehova yakubusa phezu kwabo entabeni yaseSiyoni, kusukela manje kuze kube phakade. Verse 8. Wena mbhoshongo omhlambi negquma lendodakazi yaseSiyoni, kuyakufika kuwe, yebo, kubusa kokuqala kuyakufika umbuso wendodakazi yaseJerusalema.
Verse 9. Umemezelani manje ngokumemeza okungako na? Ayikho inkosi kuwe, ubhubhile umluleki wakho. Lokhu banjwe imiyelo njengobelethayo.
Verse 10. Yiba nemiyelo uzale ndodakazi yaseSiyoni njengobelethayo, ngoba manje akuphuma emzini uhlale endle, ufike naseBhabheli lapho uzakophulwa khona, lapho Jehova yakukukhulula esandleni sezitha zakho. Verse 11. Manje izizwe eziningi zikubuthanele zithi malingcoliswe, amehlo ethu alibuke iSiyoni. Verse 12. Kepha azazi imicabango kaJehova, aziqonde amasu akhe, ngoba uzibuthile njengezithungu esibuyeni. Verse 13. Suka ubhule ndodazi yaseSiyoni, ngoba ngiyakwenza uphondo lakho lube insimbi, nezinselo zakho ngizenze insimbi. Uyakuchoboza abantu abaningi, wahlukanisela uJehova inzuzo yabo. Mika 5:1. Buthana ngamaviyo, ndodakazi yamaviyo, usivimbezele. Bakumshaya umahluleli wakayizani ngenduku esihlathini. Verse 2. Kepha wena Bethlehema Efrata, omncane uba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda,